Le cancer, c'est
la... cancer yo lañugul nge ñaw le nokku holitinde wi de cancer ngaji nangoji sukabe ana jedi e nangoji mawbe cancer ngaji ana kwc won cancer ngaji ubere dibe noddirta lymphome du won ko buri hewde le male kanyele leful hernange runde afrique de fou won cancer du nango yitere won cancer nango boyre won du cancer nango iyam nango ngandi kanye dadi yalla cancer ko nangar sukabe corona te non holitinde wi de cancer ngaji sukabe wana ko corona te an way tawede le iyan joomu ka dum wana nyaaw ndaabo cancer ngaji buubere tawam buure watta do dande joomu cancer ngaji nangoji iyam fa pama yalla won e joomu ayyan tampiri e caldi joomu kanyi wulare cancer ngaji nangoji dadi ataiki tot yide kunku joomu ana buuta kabar sawrugol di cancer ngaji an way wadede hopital gabriel touré le gollede kumininde sawrugol sukabe on nokku golle mudum fu yo daran ha sawrude cancer ngaji nangoji sukabe den gollede walde noddi de groupe franco-africain d'oncologie pédiatrie montani dum hore de fedde kany hokkata safareji mere mere yalla sukabe di nyawuji cancer nangi ana kebe sawrede di safareji ana ti isanne ka fedde de anade hitan fu safareji mudum ko yata milioji nogay sefa yalla cancer ana way sawrede fatima e dum way fawade do cancer nangudo joomu cancer ngaji bubere di ana bay sawrede no yafi fu buri sini joomu fama malaw nyaw o wan e mudum ana way sawrede fa tapane jetti le temdere cancer nango gite an way sawrede fa temdere le temdere sini dundu fama ma law nyaw o won e joomun di cancer ngaji an way nangude sukabe yudendima fayotade dubi sappo e joyi
la naissance jusqu'à 15 ans.